Ekitongole ekyebigezesa ne kifulumiza ebibambirizi abaana abatulase n'ey'okuna omwaka oguwedde ebyakola abayizi 1,320,000, 1,300,000, 1,375,000. Saawandiise ekitongole ekyebigezesa ne Brian Odongo ategeeza nti abayizi abaakola ebigezo beeyongeddeko 20% omwaka oguwedde bwegeraageranya n'abatuula omwaka 2009 abali 2,350,000. Abayizi abawala be basinga abalenzi obungi nga bali 5,517 ate abalenzi 47.3%. Ku bayizi abeewandiise okukola ebigezo 2,214 be bataalabikako wabula nga Odongo agamba nti abataakola bigezo bagenda bakendeera buli mwaka. Abayizi abawala bakoze bulungi Olungereza n'eddiini y'Ekikristaayo Christian Religious Education. Ate olina abalenzi ne bakola bulungi nnyo essomo ly'ebyafaayo History n'essomo ly'ebyobufuzi Political Education. Essomo ly'enkola y'ensi Geography, okubala Mathematics, ebyobulimi Agriculture, Physics obukanika n'ebirungo bya Science Chemistry kw'ossa enkula y'omubiri Biology.